Uzana bodo siphila kanjani yebo yebo ukwenzile yena ukwenzile babuzana bodo sinqoba kanjani yebo yebo ukwenzile yena ukwenzile Ukwenzile oh chants uyena ukwenzile oh oh chants ukwenzile
chants
ukwenzile
oh
oh oh chants ukwenzile Ngithibeki themba kuye ungumnini mandla onke Jesu uzokwenzela Sithibeki themba kuye ungumnini mandla onke Jesu ukwenzile beki themba kuye ungumnini mandla onke Jesu ukwenzile Sithibeki themba kuye Ungumnini manda wonke ukwenzile Sithi beke themba
kuye
Ungumnini manda
Jesu
ukwenzile Sithi bambelela kuye Ungumnini manda wonke
Jesu
ukwenzile Sithi beke themba kuye Ungumnini
Jesus,
ukwenzile,
sithibeki
themba Jesus is calling your name. Jesus is calling your name. Beg it, Emma, Gui, Gumini Manta, oh, Beg it, Emma, Gui. Nini mandla onke Jesu ukwenzile namathela kuye ngumnini mandla onke Jesu ukwenzile ungasuki kuye nini mandla onke Jesu ukwenzile ungasuki kuye Ongomnini manja wonke Jesu uwe uwenzile
uwenzile
yena uwenzile yena uwenzile
uwenzile
yena uwenzile uwenzile Thank you.